Mwishitongo cha kese chitanze kaifuwe huu kwa banachibuga mauli ya gobu dukiro waitu wakonsonga yobu kubaka nobu esigama kuchikula china base violence. Banonga wali wamune bitongo liliala baga mandi huu kubaka no heli ya batuwala ili ya bachala naba na buzebo yongira mchibuga na dalanga wachikola baita kumitimbagano. Akulile yusonga za chikula chaba antumu kese seshira birunji gandi aganti mteka tekena abantu wakwe bubu sobozo kuno umari livuwa kwe kubile ndulumbo buyinza nga bata andiso tulugu nyizibwa
tugenda kubanga tulabirira abantu tuita referral pathway oba je basobola okugenda okufuna obuyambi obw'enjawulo kubaye baba batulugunyiza omukyalo obw'omuwala obuyambi tebubeera bwa kubulira kyokka waliwo okugenda ku polisi waliwo okugenda mu malwaliro oluseebeera rape case waliwo okugenda mu bacounselors okumubuulira kaakati eyo pathway gye basobola okufuna obuyambi n'okubalagirira engeri gye bafunamu okuddukirirwa nga bafunye embeera ezo tetuliko olwaleero wano okubalaga n'okubanga twetabamu ekujjuka ebyo.